Ali neviro tomazima nkumu kati lava vionya byazika sawe mutobera munju zina wange tosiva munju kapia kanywera munju eno lockdown obwavu nepufuka obwavu wano mu lockdown nela lote yagala kumanya oba oli mwavu mu lockdown nalina omulimu nakufirwa mu lockdown Taxi fee, yalinya, njagala kufuka, yalinya, nemere nebilala, yalinya.
Mambala bizi bote mekwao.
Obwavu nepufuka obwavu wano mu lockdown. Nela lote yagala kumanya oba oli mwavu mu lockdown. Nalina omulimu nakufirwa mu lockdown. Open up the club, bring back the vibe. Ababala teyagala gagula, ebibulu teyagala vigula. Sente tezisala vika,
the church never ziziba.
Obwavu nepufuka obwavu wano mu lockdown. Nelando teyagala kumanya oba oli mwavu mu lockdown. Nalina